labda una maana kwangu mi. So let me guide it, so let me guide it, so let me guide it. Tinaipunguze hofu juu yangu, trust in me. If you don't mind it, if you don't mind it, if you don't mind it. Mapenzi yananipa miradi, she bite me, killing me body. Stoki kama jinamis, kanipiga loki, sina pingamis. Mapenzi yananipa miradi, she bite me, killing me body. Stoki kama jinamis, kanipiga loki, sina pingamis. Controller, controller, wewe ndo controller. Fanya utakavyo, baby. Yeah, controller, controller, wewe ndo controller. Fanya utakavyo, baby. Jina ulivyo beautiful, chochote utakacho ni kupe. Roho yangu thabiti nye upe. Nigiani gani gani kama glue, glue. We mawingu mianga ya blue, blue. Wewe ndo mpenzi na true friend, true friend. Hai, mpenzi ananipa miradi. She bite me, killing me body. Stoki kama jinamis, kanipiga loki, sina pingamis. Mapenzi yananipa miradi, she bite me, killing me body. Skoki kama jinamis, kanipiga loki, sina pingamis. Control.